Yeah man, this shit time for love and time for money. I'm coming color
Genie X66.
Moyo ungekuwa nguo wangu ningekuwa zima, uvae wakuone baby unavyopendeza. Mapenzi hayana chuo, moyo haukati wa kibima. Kesi ya upendo haina dhamana, wendo roho yangu yangama. Meniweza chizi kwako nipo kama joy. Makengeza, makengeza. Umeniweza mfungwa kwako nipo goiga. Magereza, magereza. Mateka, mateka. Nimesarenda, 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 sarenda, 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 nimesarenda. Sushi wasopenda wena mimi, wakikuletea shombo zao tupa chini. Please don't cry, no lie, wena mini. Mechi mianza mbali toka mwanzo mpaka dakika tisini. Uzuni shaka, moyo mtuki chaka. Mina wasi wasi wengi wanaokufata. Samini kama kweli wato na wakata. Sometime na data, meniweza. Chizi kwako nipo kama toy. Makeni